hadharani anaifanya tena hafichi, ameharibika sana. Mwenzenu kakosa maadili, anazo tabia mbaya, wakaambiwa all of my cousins. Now sisi na chechema, kimewaramba kimewageukia, wanabaki wakisema yule wa hapa mwana wa familia. Now sisi na chechema, wamejipanga wanibabaishe no, washinde wakinitisha note. Mabaya walonitakia wamesahau wakisema yule ni mvuta bangi, hata wafanya nyinyi machizi. Kichwa kimejaza maji, hata kwa masomo ye hashiki mki.